Exclusive from ZambiaMusicSite.com.
Umunjina.
Don't worry, it's for Pele Professional Musician.
Yeah.
Let's get the woman down this door. You know what it is when the air is with the team.
I belong to Jesus, na papa. Why wanna be left in devil? Over the people, they shoot panevo. Usa devo, kala pila lisa. Can you change to kachinja lisa? Kumuru bakutam shepa via bufuva. Na pachala si ulech te via bufuva. Mulaifi wan shupa sana. Just leave me in, she was satana. Wan shupa sana, shupesti. Wali tumpa sana, tumpesti.
Nali kwete fe kamane winan. Lelo wacha fatumba no winan. Limi satana la mekela mushandi chupa fatin taluka. Halo satana ndekera kosi.
Shidi bwanda uvi.
Na papa, shidi devo ndekera kosi.
Yeah, yeah,
hey, hey.
Kolabato boys te bakubelesha. Twali pene pa wila twesha. Life apa iti pa sa pressure. Na iwole isa bizene chingwesha. Kepo, aba kubele shole sala. Ichikwela ni shula lensala. Sometimes ule ufa kwensoni. Why chindiga kofe mkomboni. Katoku mananka kumamapi. I won't run ule mona tinkakwi. Nisi atu iwe na ine mpaka mpaka. Mapi tukamono kwa tiamaka.
Nali kwete feka mane winan. Lelo wacha fatuma no winan. Limi satana la mekela mushandi chupofa tintaruka. Halo satana ndekela kosi.
Shidi bwanda uvi.
Na papa. Shidi devo ndekela kosi.
Cast beats on the 1-2s.
What about white skin? SBIC. Shout out to Dope Boys on this one.
Exclusive from ZambianMusicSite.com.